kila yangu Salome
bela mawazo ni wingi
sunde sunde
sunde wewe
sundu mali wawo we
sunde wewe
sunde sunde
sunde wewe
sundu mali wawo we
sunde wewe
Itika, mtoto mzuri malaika Hadi nyumbani ulifika ah, Kukosa zitambulika Tukapewa na baraka Kanisani ya pete zikavikwa Kumbuko litamka Wendo wakufa na kuzikwa Kuteleza siku anguka Na tafakari tukujikwa Siku yali kuniteka Kati safaru meponyoka Chozi langu nadondoka La uchungu kama mawalebaka Kachini tafakari Mithari kuminatune Disaster joe kwetu na ule wimbo usio bora
Salome, pela mawazo ni wingi. Akumene ku Salome, sawa Maria na umbwe.